waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab arbaca bisha maarsana ay tahay 2026 sannadka 2025-ta. halka aad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanayso stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne. magacaguna waa xasan jaamac. wararka maanta waxaa ugu waaweyn dowladda federaalka oo 8.4 bilyan ku bixinaysa midikeerka, madaxweynaha turkishka ama madaxweynaha turkiye recep tayyip erdogan waxa uu u sheegay ama ka dalbaday guddoomiyaha xisbiga c h b ee mucaaradka in markaasi lagala xisaabtami doono mudaaharaadada ballaaran ee dalkaasi ka socday toddobaadkii u dambeeyey. wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran. dowladda austreeliya ayaa mar kale xaqiijisay sida ay uga go'an tahay inay xoojiso midikeerka markii ay soo bandhigtay inay 8.4 bilyan oo dollar uga qoondaysay miisaaniyaddii federaalka ee lasoo bandhigay. inta badan maalgelintan ayaa lagu ballaarinayaa ayaa la yidhi dadka xaqa u leh inay dhakhaatiirta xaafadooda ku arkaan iyagoo wax lacag aan jeebkooda ka bixin, waxaas oo la yiraahdo bulk billingka. iyadoo inta badan lagu maalgelinayo barnaamij dhakhaatiirtaas iyo xarumaha caafimaadka ku dhiirigelinaya inay bukaanadaasi ku arkaan iyagoo aan lacag ka qaadayn, taa beddelkeedana midikeerku uu wada bixinayo. ditoresa ramya raman oo ah ku-xigeenada ururada dhakhaatiirta austreeliya ayaa sheegtay inay soo dhoweyneyso qorshahan, laakiin waxay su-aal ka qabtaa in dowladdu ay filayso in 90% bukaanku ay dhakhaatiirta ku arkaan iyagoo wax lacag aan laga qaadin, ee taa beddelkeeda nidaamka midikeerku uu wada bixinayo.
We are calling on the government to consider longer consultations. We need to see patient Medicare rebates to be in.
waxaan dowladda ugu baaqaynaa bay tiri inay ka fakarto in bukaanka dhakhaatiirta waqtiga dheer arkaan ama dhakhtarka ay waqti dheeraada la joogaan. waxaan u baahanahay, ayay tiri, in lacagaha midikeerka ay ku bixiyaan bukaanadaasi la kordhiyo. marka waxaan dowladda ugu baaqaynaa inay kordhiso lacagaha ay ku bixiso bukaanka waqtiga dheeraadka ah, dhakhaatiirta la jooga, kuwa ugu taga xanuunada dhimirka iyo kuwa qaba xanuunada kale ama kuwa maskaxda, ayay tiri dhakhtaradaasi. dhanka mucaaradkana, afhayeenka khasnada u qaabilsan mucaaradka Angus Taylor ayaa sheegay in isbahaysigu aysan taageeri doonin canshuuraha dowladdu ay dhimayso, iyadoo mucaaradku ay ku tilmaameen markaasi laaluush habeen doorasho, taasina aysan wax badan ka qabanayn ayay dhaheen heerka nololeed ee hoos u dhacaya ee dalkan Australia. mr Taylor ayaan isagu meesha ka saarin in isbahaysiga laftigoodu ay soo bandhigi doonaan canshuur jarid iyagu ay leeyihiin, iyadoo hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton la filayo inuu markaasi habeenka Khamiista soo jeediyo jawaabtiisii ku aadanayd miisaaniyadda dowladdu ay soo bandhigtay. taa beddelkeedana xisbigu uu diiradda ku saari doono arrimaha maciishada iyo weliba amniga qaranka. isaga oo baarlamaanka hortiisa kula hadlaya wariyaasha ayuu mr Taylor waxa uu sheegay in shacabka Australia hadda ay marayaan xaalad nolosha ama nolosha qaab nololeedku uu hoos u dhacay oo taariikhdan hore loo arag intii Labourku ay dalka hayeen. wuxuu intaa ku daray in miisaaniyadda dowladdu ay ku guuldaraysatay inay xoojiso dhaqaalaha dalka, sidoo kalena ay cadaadiska iyo culayska ka qaado qoysaska Australia oo nolosha la tacaalaya.
What we saw from the budget was none of that. No pathway back to the standard.
waxaas oo dhan kuma jirin, ayuu yiri. miisaaniyadda kuma jirto dariiq dib noogu soo celinaya heer nololeedkii hore, kuma jiro dariiq nagu soo celinaya dadku inay rajo yeeshaan, runtiina waxaan aragnay, ayuu yiri laaluush habeenka doorashada loogu talagalay 70 senti maalintiiba oo sannad kadib la sugayo. ma intaas buu la yimid, buu yiri khasnajigo, intuu wax u qaban lahaa ama wax ka qaban lahaa dhibaatooyinka aysan weligood hore u arag shacabka Australia, ayuu yiri khasnaji ama afhayeenka khasnajiga ee mucaaradka. wararka dibaddana, madaxweynaha Turkiya Recep Tayyip tayyib erdogan ayaa sheegay in guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee CHP la yiraahdo lagala xisaabtami doono dibadbaxyada ballaaran ee waddankaasi ka socday toddobaadkii u dambeeyay. Dibadbaxyada ayaa bilowmay toddobaad ka hor markii la xiray ninka siyaasadda isaga soo horjeedaan Mr. Erdogan, sidoo kalena ah duqa magaalada Istanbul Ekrem Imamoglu, ninkaas oo sidoo kale xubinka xisbigaasi CHP, kadibna mudaharaadadaasi dalka oo dhan ayay ku fideen. Maamulayaasha Turkiga ayaa sheegay inay xireen dad ka badan 1,500 qof. Kooxaha u ololeeya xuquuqda warbaahintuna waxay sheegeen in booliisku sidoo kale uu xiray 10 saxufiyiin oo guryahooda laga soo qabtay. Khudbada uu telefishinka uga jeediyay shacabka ayuu Mr. Erdogan waxa uu ku eedeeyay guddoomiyaha xisbiga CHP Özgür Özel inuu markaasi ku xadgudbayo kala dambeyntii iyo nidaamkii dalka, isagoo sheegay in markaasi ay dhinaca sharcigana lagala xisaabtami doono, sidoo kale baarlamaanku uu kala xisaabtami doono tallaabooyinkaasi ay qaadeen mucaaradku.
I have made this call several times before and today I am repeating it.
Baqiyadan dhowr goor hore ayaan soo jeediyay biir, haddana waa ku celinaya qaska ka daaya nabadda shacabiga. Hadaan daansanina, hadii aad geesiin tihiin halayn kala xisaabtama, ayuu yiri musuqmaasuqa, laaluushka, laaluush qaadashada iyo qaladaadka kale ee aad gashaan, ayuu yiri Mr. Erdogan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu sheegay in maamulkiisu uu fiirin doono isticmaalka barta bulshada ee Signal la yiraahdo, oo ay isticmaaleen saraakiil sharsare oo ka tirsan aqalka cad. Hadalka madaxweynaha ayaa imanaya kadib markay soo shaac baxday in la taliyaha amniga qaranka Mr. Trump oo la yiraahdo Mike Waltz uu ku daray bar ay ku wada hadlaan madaxdaasi nin suxufiya, iyagoo ka wada hadlayay qorshaha dagaalka ama duqeynta lagu qaadayo xuutiyiinta Yemen bilowgii bishan. Wasiirka gaashaandhigga ama xogeeyaha gaashaandhigga dalka Mareykanka Pete Hegseth, madaxweyne ku-xigeenka J.D. Vance iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan aqalka cad ayaa sidoo kale kooxdaasi halkaas ku wada hadlaysay ku jiray. Saxufigan oo ah ninka qora ama wax ku qora joornaalka Atlantic la yiraahdo, oo ninkan magaciisu yahay Jeffrey Goldberg, ayaan isagu faahfaahin duqayntaasi markii ay socotay. Mar uu la hadlayay ama wariyaasha uu kula hadlayay aqalka cad saakay, madaxweyne Donald Trump ayaa difaacay Mr. Waltz isagoo u muuqday inuu cay ama aflagaado u geysanayo wariyahaasi ka tirsan joornaalka The Atlantic.
The attack was totally successful. It was, I guess, from what I understand, took place during and it wasn't classified information.
Weerarkaasi wuxuu ahaa, buu yiri, mid gabi ahaanba lagu guuleystay sidaan maqlay ama sidaan fahansanahayna. Macluumaadka halkaasi la dhigay ma ahayn macluumaad sira. Sidaas awgeed, ayuu yiri, waa xaqdarra ayay ahayd, waxbaanu ka baranaynaa, ayuu yiri, gardarra ayayna ahayd sida loo weeraray Michael ama Mike Waltz oo ah ninka kala taliya dhanka amniga. Waa nin fiican, ayuu yiri. Ninka joornaalka wax ku soo qoray ayaa ah, ayuu yiri, nin mid qof ama qof saqajaan ah. Halka duul nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Ruushkuna waxay ogolaadeen inay fuliyaan ama ilaaliyaan amniga maraakiibta maraysa badda Black Sea la yiraahdo haddii reer galbeedku ay cunqabateynta ka qaadaan shirkadaha halkaasi ka dhoofiya cuntada iyo markaasi carro nafaqeeyaha ama wax fertilizerska la yiraahdo. Saraakiisha Ruushka iyo Mareykanka ayaa isku afgartay in xabad joojin dhanka badda la sameeyo kadib wadahadal dheer oo Sacuudiga ku dhex maray labadaasi dhinac, waxaana looga dan lahaa sidii lagu soo afjari lahaa colaadda ka taagan dalka Ukraine. Tan ayaa imanaysa kadib markii Ruushku uu diiday heshiis hore loo gaaray oo la doonayay in gabi ahaanba xabad joojin muddo 30 maalmood lagu sameeyo. Heshiiskaas ayaa waxaa taageersanaa Ukraine iyo Mareykanka toddobaadkii la soo dhaafay. Kremlinka laga xukuma Raashka ayaa sheegay inaysan faahfaahin ka bixin doonin arrimahaasi ama waxyaalaha lagu heshiiyey. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa soo sheegay in uu ku tirsan yahay heshiiskaasi in Washington ama Mareykanku markaasi ay fuliyaan ama hirgeliyaan shuruudaha la isku xiray. Ciidamada Suudaan waxaa la sheegay inay qaadeen duqeyntii ugu dhimashada badnayd oo dalkaasi ka dhacda labadii sano ee halkaasi dagaaladu ay ku socdeen, iyadoo lagu beegsaday magaalooyin ku yaala galbeedka dalkaasi, gaar ahaan gobolka Darfur. koox shuruuc yaqaana oo caalamiya ayaa sheegay inay boqolaal qof halkaasi ama weeraradaasi lagu dilay, iyagoo ku tilmaamay duqeymahaasi kuwa aan loo abayeelin oo ka dhacay suuq la yiraahdo Tora. Laba qof oo markaasi ka qayb qaatay dadkii halkaas ku dhintay aaskooda ayaa sheegay inay ka tiriyeen meydadka 207. ciidamada dowladda ayaa la dagaalamaya kooxda la yiraahdo Rapid Support Forces oo RSF loo soo gaabiyo wixii ka dambeeyay bishii Abriil 2023, iyadoo duqeymahanu hadda ay imaanayaan maalmo uun kadib markii ay la wareegtay dowladdu qasriga madaxtooyada ee magaalada Khartuum. ciidamada RSF ayaa iyagu gabi ahaanba gacan ku haya gobolka Darfur, halkaas oo Mareykanku uu ku eedeeyay kooxdaasi inay markaasi xasuuq ka geysteen. Saadaasha hawada magaalada Melbourne berrito qayb ahaan daruur 23 digrii, Sydneyna waa roobo iyo 27 digrii, halkii Australian dollar waxaa lagu sarifayay 63 senti oo dollarka Mareykanka ah. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.